Hello guys, mambo vipi, karibu sana, hii ni Love and Todd Podcast. Tumeudi tena, another Sunday, another bright day, another blessing day. Minito Robin, nipo na my good friend, Lisa. Mambo? Wana Yesu asifiwe.
Amina.
How are you doing?
I'm fine.
Wiki yako ilikuwaje?
Just fine, I'm grateful that we're having another episode.
Okay. So guys, kabla tujaanza show ya leo, nataka nisome few comments kutoka kwenye last episode. Huyu hapa alikuwa anasema sijajutia kusikiliza hii episode ya leo, ile last episode iliyopita. It's so educative kwa upande wangu, hasa hapo pa kushindwa kuinuka na kwenda kanisani kwa sababu ya maneno ya watu na kujisamehe mwenyewe, kwa sababu mimi ni pati ya matokeo ya dhambi ili niweze kusamehe na wengine pia. Nimeipenda sana na asante sana kwa sababu naamini kwa nilichojifunza ninaweza kwenda kanisani tena bila kuogopa mtu. Nina mwezi sijaenda kanisani kwa sababu nilikuwa naona kama sifai tena, sioni kama kuna haja ya kwenda kanisani. Nilianza kupotea na kujiona ni mdhambi sana, nikasahau Mungu anatuhitaji wa dhambi, na ninao waogopa ni wanadamu wenzangu ambao pia wao wapo kanisani kwa sababu wanamhitaji Mungu. Mungu awasamehe makosa yao na kuwatengeneza waenende sawasawa na mapenzi yake. Akasema nakupenda sana we dada. Means hii ilikuwa kwenye post ya page ya Lisa. Huyu hapa mwingine. Do you have another comment?
Yeah, I have one. Huyu anasema listening to the podcast ya Single Mother Part 2 imenigusa, a part of me that hasn't healed yet. Although kwa kiasi kikubwa nilikuwa na feel that I'm alright. Nimeisikiliza yesterday night and I just found myself in tears, which made me realize kuna sehemu the wound is still fresh. Listening to the podcast at some point nimejiona too much of a coward for not being able to take responsibility for my own doing na kukubali the outcome as well, because I got rid of the outcome.
Nice. So hizo ni baadhi ya comments. Kuna moja ndaimalizia, hii ilitoka kwa one of my good friends anaitwa Jerry. Okay, anasema brother umeongea kitu kikubwa sana. Wengi wetu huwa baada ya kutenda dhambi tunaonaga tena kuinuka tena kurudi kanisani kama tunaenda kujisemea, lakini nimejifunza kitu kikubwa kwamba madhabahuni ni sehemu pekee ya kukimbilia pale ambapo mtu unakuwa umeanguka katika dhambi na sio tena kurudi nyuma na kuanza kujificha katika hiyo dhambi tena. So step kubwa niloichukua hivi sasa ni kwamba kutokata tamaa na kurejea tena na kusimama tena upya katika kuishi maisha matakatifu. Nice.
Mwingine anakuambia podcast inanibariki sana, keep up the good job, na Mungu azidi kuwabariki kwa hicho kipawa. Mwingine anasema I wish I had listened to this years ago, but I guess this is the right time.
Nice. Yeah. So guys, karibuni sana, sisi tuna enjoy kila siku kuzungumza na nyie. Tupo hapa kwa ajili yetu sote ili tuweze kuendelea safari ya kufikia ule uzima wa milele. Kama nilivyokuambia mwanzo, nafikiri Lisa, this will be the last episode ya Single Mothers.
Yeah, definitely.
Na leo kitu ambacho tunaenda kukizungumza, ni kitu kizuri sana, ni kitu ambacho kitawasaidia watu wengi sana kuinuka. So Lisa, leo tunaenda kuzungumzia rejection. Ile something has happened kama hivyo. Tumezungumzia a lot kwenye single mother issues. Tumewazungumzia vitu vingi sana vinawatokea. Sasa we want to talk about, unajua hivi vitu inategemea. Naweza ngasema Kiafrika kwa wazungu sijajua. Naamini zipo familia za kizungu ambazo pia they live by the rules. So unajua rejection inatokana na rules and na vitu vingine. Lakini mtu anaweza kuhandle vipi sasa? Leo tutaka tuzungumzie how do we handle the rejection kutoka kwenye jamii after getting into the saga of an issue.
Unalipenda hilo neno?
Hatari, saga.
Anakwambia saga issue.
Mm.
Well, rejection kama neno kwanza ni neno gumu kidogo. Kukataliwa. It's something very bad, deep, horrible, sad. Yani ina mixed emotions ambazo nyingi ni za maumivu zaidi. Hamna mtu ambaye hataki kuwa kukubalika, kuappreciated. Unajua? So anytime binadamu ana face rejection, it's not really a good thing. And I know watu tunapitia rejection in so many ways in life, kwa sababu sio kila kitu lazima kitatuendea vile tunavyotarajia. kuna watu baada ya mimba wazazi wao waliwakataa. Kuna watu baada ya mimba wenza wao waliwakataa. Kuna watu baada ya mimba kanisa liliwakataa. Kuna watu baada ya mimba, unajua, because It's just hard. Na inakuwa hard zaidi kama hata baada ya hapo, last episode we were talking about acceptance, kukubali ya kwamba wewe sasa ni huyu mtu mwingine mpya. And focus kubwa sana mimi nataka ni focus kuhusu wewe na Mungu, like your relationship with God. Kwa sababu kanisa limekukataa, doesn't mean kwamba God has rejected you. Umeona, na mwingine anaogopa kwenda kanisani. Sio hata kama amekuwa rejected, anahofia ya kwamba akifika na wakagundua hali aliyokuwepo nayo au kitu ambacho amekipitia, then they will reject them. But we're here to remind you kwamba God doesn't. There's nothing you have done, you could have done, au unaweza ukakifanya. God will be surprised to say, we, ni wewe umefanya hiki? No way, because then he wouldn't be God. Because God is all-knowing. Kwa hiyo usijikatae. Pia kuna kujikataa. Any rejection goes even. Inaweza ikafika mahali wewe mwenyewe umejikataa. Kwa hiyo it is going to be very hard. Wewe mwenyewe umejikataa. Alafu tena na huku nje unakumbana na rejection. It's going to be a hard time kwako. Yani nothing will work. Utaona yani hakuna kitu kinachoenda. Because hata wewe mwenyewe you're not willing to accept you. Mwana. Kuna mwingine nilikuwa naongea naye juzi, and like, mimi siamini kwamba nimekuja kuwa single. Madhani siamini, my gani, she's so frustrated. And but that's the thing. You are. Imefika mahali wewe, and I think you should picture the strength of it kuliko kuangalia the weak side of it. My friend, pale ulipokataliwa wewe umeng'ang'ana na umesimama, and you have become that person for that child. Kwa nini ujikatae zaidi hapo? You're doing a fantastic job. Give yourself grace. Yani jionyeshe mwenyewe neema. Umeona, we cannot demand people to show us the grace we don't show ourselves. Ndio maana hata Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. So at certain point wewe mwenyewe unatakiwa ujikubali. Umeona, wewe mwenyewe unatakiwa ujipende, ndipo u expect. Umeelewa? Usianze na expectations akati wewe mwenyewe, that's not how you treat yourself. It's going to damage you really, really bad. So most people have asked me, how have you dealt with rejection? I think I've accepted, kwa sababu sometimes rejection is God's protection. I know it's very hard to, like, we say my, and it sounds cliche, kwamba yani labda unaisema hivyo ili uondoe uzito, kama no. Really, sometimes rejection is God's way of protecting us. Kwa sababu anajua maybe kuna kubwa zaidi ya hilo lingetokea. You couldn't have been able to handle it. Na uenda ningekupoteza. Unajua everything comes down to your relationship with Christ. Hakuna kitu ambacho Yesu hataki kukipoteza kama wewe. So if there is anything that is going to be allowed in your life ambacho kitakufanya wewe mbali na yeye, yuko radhi ukataliwe. Sijui unanielewa. But to us it's hard, kwa sababu most of the times we humans want things our way. Tunataka vitu viende tunavyoona sisi, tunavyopenda sisi, tunavyotaka sisi, tunavyoelewa sisi. Pale ambapo tunakutana na a backlash, it's a different story. Kwa wale ambao wana face rejection na wazazi, mimi sitaki kusema kwamba it's a complete rejection, okay? Because sometimes ni wazazi wetu ni binadamu kama sisi. Wanaumia kama sisi, wanakuwa disappointed kama sisi, regardless of their titles kwamba ni wazazi. So huwezi ukategemea uka drop up a bomb like hujamaliza shule, hujafanya nini, hujasimama vizuri, and unaleta habari za kwamba wewe umezalishwa na huyo mtu probably hata hayupo kwenye maisha yako tena, and you expect them to receive vile ambavyo unategemea wewe wali receive. Kama wewe tu ulikupa wakati mgumu kulipokea, what of others? So sometimes give them grace, kwa sababu wazazi ni Mungu wetu wa pili, wanatupenda kuliko maelezo, unajua. And sometimes it's not kwamba they are rejecting us to the point ya kutuchukia au kwa lengo la kututelekeza au sijui nini. Sometimes they just hurt. They just hurt. And eventually they are going to be okay by it. We hope so. We pray for it. Kwa sababu hata wao walishawahi kuwa watoto. Kuna vitu labda inawezekana wajakosea kama wewe, lakini they know kukosea ni nini. So usiji beat up in a situation unakuta labda wazazi wamekasirika sana au wamenini. Lakini pia kwa wazazi, show grace kama tulivyosema last episode. Kwa sababu tayari huyu mtu amekosea na anajijua amekosea. Kwa hiyo kuendelea kumwambia umekosea, umekosea, it doesn't help anything. Yani haisaidi sana. Zaidi inaweza ikamfanya mtu aingie kwenye worst decisions ever. Kwa kanisani tumesema utakataliwa baa, utakataliwa sokoni, utakataliwa nini? Ni watu. Don't let anybody be a block for you to reach where God is. Umeona? Na Wakristo, hebu tuwe Wakristo kweli, sio wa maneno. God is love and God just told us one thing, tukapende. We go in the world and love. No, because he is love. Hajasema yeye ni kitu chengine chochote. Amejitambulisha kama Mungu ni pendo. One thing that should let you know kwamba huyu mtu ni Mkristo, it's how they love. And if it's how they love, na ndo maana it's what one have very high expectations of Christians. Ndo maana wanaumia sana mtu akifanywa kitu ambacho is less than what they expected with Christians, because they understand kwamba God is love. So Christians, what they do is love. Kwa wao wakiwa the source of pain, watu lazima wajiquestion kuhusu Mungu. Because kama Mungu ni pendo, ina maana watu wake watakuwa na upendo. Wasipokuwa na upendo, je, huyu Mungu anayemtambulisha ni Mungu yupi? So I think it's a place pia sisi wa Kristo tujitafakari na tujifikirie. Kuna siku Sheikh niuliza swali kaka, ukaniambia, Lisa, hivi nani anayetakiwa kuja kanisani? Unakumbuka? Kwa nini uliniuliza hilo swali?
Kwa sababu hizo perspective ambazo jamii imekuwa nayo husiana, I mean, kanisa limetengeneza mazingira ambayo people don't see church kama sehemu ya kukimbilia na kwenda kupata msaada. They think that church is for good people. Lakini unfortunately, essence ya Yesu kuja duniani hakuja kwa ajili ya wale kondoo ambao wapo kwenye banda. Alikuja kwa ajili ya wale kondoo ambao they are nowhere to be seen so that they can be searched, waje wasaidiwe. Kwa kanisani ni sehemu ambayo mtu anapeleka yale matatizo yake, yani mtu mwenye msalaba wake ndo anaupeleka sahili akautue. Lakini unfortunately squeeze makanisani imekuwa sasa it's different story. Yani kanisani saizi mtu hataki simama akasema mimi nilianguka kwenye zina, utasikia
dhambi.
Like yani wanakushangaa, lakini itakuwa ndio sema oh jamani, haina shida, Mungu nafasi ya kusamehewa ipo, utaomba toba, utafanya like directions kusura. Lakini imekuwa different, na kwa sababu tu wa Kristo wengi sikuzi tumekuwa ni wa Kristo wa kuigiza sana. We act a lot. Yani tukiwa kanisani the way tunakaa kwenye viti. Yani we act a lot. Yani kwa mtu hata akiingia kanisani hata kama ana jambo anaona kama this is not my place to be. Pia systems za ibada na vitu vingi. Lakini kama mimi kuna kanisa nishaye kwenda, people are very open kwa pastor wao. Yani unaenda kwenye ofisi ya pastor kuna foleni kubwa, like unauliza watu wanaenda kufanya nini? Kumbea anaenda kwa pastor, anaenda kumuuliza. Yani pastor, people are expressing themselves to the pastor. Na pastor kija madhabahuni, like hasemi kwamba fulani na fulani sio mfano. No. Anatoa sermons ambazo watu wanaingia into deep prayers, wanaombeana. The church, kwa church inakuwa ni nyumbani kwa mtu hata ambaye amedondoka katika dhambi.
So lile swali uliloniuliza kama ulivyoelezea hapo, umeelezea vizuri sana. Lilifanya nitafakari vitu vingi sana, because one of the people ambao church was the last place I think they wanted to come to was me. Kwa sababu it's not that unaiona kama ni kimbilio, lakini unaiona ni sehemu ambayo kila mtu atakujaji kwamba oh like oh ni muovu kiasi hicho and stuff like that. So I think it's a place ambayo kanisa kama kanisa, Wakristo kama Wakristo tunatakiwa tujitafakari kwa upya. Tujue agenda yetu hasa ni nini. Is it to bring people to Christ au kuwafukuza watu kwa Yesu? Because it can never be two. Yani it can never be two. Unakuta kanisani kuna migogoro ya kwamba mtu anataka kuja mtu anataka kuja kuoa au kuolewa. Okay? The amount of questions they're going to impose on this person, they are way tougher kuliko kuangalia the weight ya kwamba huyu mtu anataka ku make it right with God with their marriage. Mtu anataka kubatiza watoto lakini utaratibu ambao kanisa umeliweka ni mtu anaweza kusema no way. Mimi nilipost kuhusu kumbatiza mtoto wangu and I'm telling you amount of single mothers ambao walinishirikisha ya kwamba hawajafanikiwa kubatiza watoto wao because of the procedures they have to go to church. And it was so painful for me to hear it. Kwa sababu watu wanajua kuja kanisani ni aibu, ni fedheha. When I can't do that. Ebu fikiria tunawapoteza watu wangapi. Because utaratibu unasema moja mbili tatu. Are we really after people's hearts to know who Christ is? Au ni kuwakumbusha kiasi gani they are going to hell? So we have been a part of pain. Na tusipoliongelea hili na tukawa wazi, yani siju ni kuambiaje. I have had watu wa madhabahuni walioanguka kwenye dhambi ya zinaa. Church is the last place they want to go to. Watakatifu wako mbinguni. As long as you seek the presence of God, you need it because haya maisha wewe huwezi ukasema eti huna dhambi au haupambani na chochote. It's a safe place. It's supposed to be a safe place. Kanisani it's supposed to be a safe place. Sisi kama Wakristo tujitafakari sana 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 sana. And people wananiuliza hivi Lisa, nahubiri habari za Yesu ni kwa sababu ana uchungu juu ya machungu aliyopata kwenye maisha yake? No. I've discovered the love of Christ. And I want people to know kwamba Yesu ni mzuri. Ni mzuri na anakupenda kuliko chochote ambacho wewe unadhani ndo sababu ya yeye kutokukupenda. Sisi wa Kristo tungekuwa tunatembea na dhambi zetu kwenye vipaji vyetu vya uso, tusingekuwa tunatazamana. Lakini kwa sababu la kwako tunalifahamu, that's the other thing tuko tunaongea kwenye kipindi juzi, right? Kwamba tunatiana moyo kwa sababu fulani anaonekana ni mwenye dhambi kuliko mimi. I dismiss my sins because I feel like I'm righteous because of other person's sin. Yani najiona mimi mwenye haki kwa sababu ifike mahali tujitafakari, tujue upendo wa Kristo ni nini. It's all about pulling people to Christ. It's never about sending them away. Lakini hata wewe, kwa sababu mimi nasema hivi, Tanzania tumepata neema ya kumjua Mungu. Najua dunia ukizingatia dunia huko watu wanavyoendesha imani zao and stuff, it's scary. Hata unasema unaanzia wapi na Yesu? Lakini sisi ni taifa ambalo Yesu wengi tumemsikia. Umeona, tunamfahamu, tumezaliwa kwenye familia ambazo hata kama wewe usali ni kwamba ulikengeuka, lakini sio kwamba eti tukikufuatilia kutoka kwenye familia yako we won't know kwamba wewe ulikuwa ni binti au kijana uliyekuzwa kwenye mazingira ya kanisa. No matter ulikuwa na sali Catholic au wapi, lakini you know the Bible, you know who Christ is and all that. Kwenye hiyo changamoto unayoipitia, kwenye huko kukataliwa unakokupitia, Yesu akatai mtu. Mtafute. Yani mtafute, usichoke. Yani ukasema kwa sababu mimi kanisa langu fulani hawanitaki. My friend, there are so many other places. Umeona, there are so many other places ambazo wako willing kukupokea. you're very special in the eyes of the Lord. You're so precious. Yesu ndo anasema yeye anaacha 99 kumtafuta huyu mmoja. That's Jesus. Anaacha 99 na anarudi kumtafuta mmoja. Lakini sisi ni hizi ya kusema huyo mmoja yani ndo atusubirisha sisi 99 wote. Haiwezekani. Kama yeye hataki tunamwacha. Si hatuwezi tukaacha msafara watu wote wa kisa mtu mmoja. But Jesus is that person. Hataki kutafuta wewe mmoja. So kama unaona kuna sehemu ambayo they don't realize your value, Jesus knows your value. The more you know about Jesus, the more you know your worth and your value, and utajisikia amani sana kukubalika na huyo mmoja na kukataliwa na maelfu. Kuliko kukubaliwa na maelfu kukataliwa na huyo mmoja. So yeah, for me, I'm facing rejection here and there. And it's tough. It's not a good thing. Lakini I trust in the Lord. Kwa sababu na uhakika yeye amenikubali. And I have peace with that. Yani kwamba kwa sababu Kristo kanikubali, I think that's more of a relief kuliko kitu chengine chochote. Nina uhakika wa mahusiano yangu na Yesu. Yani nina uhakika na wapi nasimama na Yesu kuliko ningekuwa na uhakika ni namna gani nasimama na marafiki zangu alafu sijui wapi nasimama na Kristo. So yeah. Don't get too hard on yourself.
Nice. Guys, kitu kikubwa mimi nichokipenda huku mwisho Lisa amesema kwamba the only place ya kukimbilia. No, haijalishi hata kama dunia nzima inaku reject. Yaani hata kama taifa lote la Tanzania inaku reject, lakini Mungu hawezi kureject hata siku moja. So the safe place, kama mimi naendelea kusisitiza guys, tuendelee kuambiana na wenzetu wote, sehemu yote unakutana na mwenzio ambaye ni Mkristo mwenzio alirudi nyuma kwa sababu ya dhambi au kwa sababu ya namna yoyote ile ambayo ilimfanya akaona kama kanisani sio sehemu ya kwenda. Mimi nakuhakikishia kanisani ndio sehemu pekee. Sisemi lazima kama ilivyosema Lisa. Inawezekana kanisani kwenu kuna strict nini hizi utaratibu strict. Kanisa lipo moja, there are a lot of churches siku hizi. Wewe tafuta sehemu ambayo you get a peace of mind na pia sio lazima uende kanisani like kanisani, kwa sababu hata wewe mwenyewe you can create your own place. Na ukawa una mtu wa kusali, unasoma Biblia vizuri, lakini ukitaka guidance nzuri, makanisa ni mengi sana. You can go to a lot of places for prayers na Mungu atasikia maombi yako. So guys, sisi tumefurahi sana kuwa na wewe kwenye hii series nzima ya Why Single Mothers, kuanzia tulipoanza part 1, tukaenda part 2, hii part 3 ya leo ndo ya mwisho. Na next week tutakuwa tuna something very hot. We're going to cook something very hot for our souls na nafsi zetu ziweze kupona zaidi. Au sio Lisa, unasemaje?
Yeah.
So guys, see you next week. Kama kuna chochote sisi tunaendelea kusisitiza, Love and Todd podcast ndio sehemu pekee. Una chochote unataka kushare na sisi, tumesoma comments mwanzo kutoka kwa different listeners. Wewe pia unaweza kaituma comment yako kwenye Instagram pages za Love and Todd podcast, au katuma kwenye page yangu ya Robin Daywell, au katuma kwenye page ya Mama Cheupe. Unaandika na Shosho TZ, au sio bwana? Mama White. Atali. So unatuma huko na sisi hapa tutakuja kuzisoma next week. Till next time. Lisa, unawaambia je wadau?
Bye. Jesus loves you.